ni mimi ni Lulu yuko wapi? Come, 7 up.
Yo, Moti, turn me up on them headphones, bro. What up?
Yes, bar. AJ. Yes, bar. Turn on nine. Yes, bar. 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 Yes, bar.
Nambli anajifanya gangster, kukinuka na ivo mambanga. Imo kaidema kasiriko, sote mbeza kaweno panganga. Toyo kitamba kwa kichu, sione ni tag jumedunga bandana. Na shiti neza kie bloody, bloody ka red bandana. Usi talk shit tafadhali, utajua tuko chabi na machaji. I hope itafiki ya kali, ya chiki marapata na nane peni wakali. Mtu mzima sina jokes misi party, ni kwa madomu hang na kinalari. Eastside rapping hata zangu zikishika was malika misi bongi kilami. See my life imekuwa a mess, basa jajo ata ni bless. Hata bila mwili kama ya kali, jo bado niweze kuflex. Ike mwaka jo mi ni investor before the condition ni kwena roll back Benz. Excuse jo ni upozi na trend, na eja kingia kwa yo game joined at the end. Gang
Eastside mina rap tano nane, look safi kaki na jale. Easy roach una kill na machale. Sikuwa ubaya nimechoka na maratchet. Ama niga wanajidu ni masavage. Mindo master uliza jo hadi mfalme. No stove hakuna chaka mbinare. No smoker unawashangale. Mr. Right Buddha miu kwa mgenje. Kani cash ni nado kwa mpenje. Keep unajua mini choge. That's why chini miu rock ndege. Texas beat kaya Chuck Norris. Na isi story jo ya Doti na Mollies. Kwa rap sini liwa show mini chopi, yes, so marafaka kama nigga wana copy, yes, so kani tracks utoaga makonki, straight punchlines utadhani ni boki, miu cheza loki gozi ni choki, na wanda ama kwela wanashinda wamenoki, miu kwa gasosi, nikiroga hosi, plus na madoki, buzz jo ni toxic, play word ni choppy, self made man hakuna stories za copy, na tukikam tunakam jo na moti, makwela backseat ati wana die botic, change your topic, window flow teacher wana die feature, pose bigger picture, east side tano nane tumeji Eastside tano nane tumejificha.
Yes bana. Did it for the culture, yes bana. I ain't reckless but I can sleep without ganja. Na bado mini chipu kizi wa kibanja. Mr. Social Life vile wana nitangaza. I think I might blow, but in my flow cause them niggas can't cope. I'm a big fish and I dick I'm from the coast. I don't talk shit, I just do it so let's go. Do it so let's go, 2020, let's talk more actions. Writing these lyrics while you're worried about captions. You really ain't gotta be worried about my absence. Focus on what's coming on, you might just turn to past tense.
Yes, 58 we all reloaded, yes, beat kama ni kali na bonga, yes, kini cheki na sagadi toja, yes, mistari mesonga kwa kichwa, yes, luizi na plug mambichwa, yes, if you got that chwani ni ite, yes, if you got no money fuliza, yes, niko up on top of the wireless B, luizi na kwanga so busy, yes, B, stop the shit you be calling me, niko hustling in the hood, yes, G, smoke weed sare bush, yes, kush, Brooklyn tuna fly kadush, shoe game tuna rock, yes, my Nike. Vixen, kanono kapoa, reject, tuna flash kwa cho, yes, fine shori itabidi ya meno. Eastside tuna kata di chrome, na puff pass tuna choma din dom. Brooklyn, yeah we up on the map. Brooklyn, yeah we up on the map.
Louisy.